kwewoza yadde kimanyi kyolinayo abalala abakusumbuwa bakulya obwongo naye nawe olina okukimanya nti waliwo muno okulumya omwoyo tewefuula tamanyi kyoliko musasire ambikiriza nze nkubaleke kyumbalo Balumia bwe batyo nagoya gala tunula chamuli akuyita ko buyisi nakaga oya gala kwetalu obankwe sibeko buli choyita chobonya bonya obulamu bwange tunuza munyezo muzange okakase bweno mwa bambikiriza
Chiwetia, mamusugi,